Elijah Tucker, Sylvester Ne Abrams.
In my movies, them my life got myself all day. Today, no bad mind, but positivity. Humbleness to myself. A smile to make myself look fresh. Think better, be bigger and biggest. Sweet vibes well equalized. Only times when I'm rolling down Kampala streets uptown, downtown. Hustle mpola mpola. Muma gezinga patanga mpola. Nga sikiza neba fala. Just buka kamute mulina malala.
Kwevera poa. Toba busa kola bibio. Just poa. Huevera poa, toba busa, cola vivió, oh, oh, justi poa.
Sylvester ndi byanke sigena na bituduma kulaba wetu deko kulaba okukuma onotero okuyimbula empologoma okunuma emali yange jenna kola wodala yakuruma katake nkolagana yange ne nabyo mango koba musajja munno sobola kutomera ekyuma oroza kamege njovu kenkana wa edda mwafunanga step zange kati ndipoa sibabusa ekina kulya kamevu kijira mu kususa owakazeke alaba olwobye byesusiza mugende kompolo mua plani za uja kwejusa.
Kwevera poa, toba busa, kola vivyo, justi poa. Kwevera poa, toba busa, kola vivyo, justi poa.
Ah, nekolera jange, nekolera byange. Nekolera zange, tonsumbu wandi byange, ogamba mvubika, atenga byendya byange, ebiyo biganye, ha, ojerega byange, mbaga santama, natalina bya kwambala, bavuluka bitukola kubanga byabasukkako babyagala, ne obusobozi bwote balina, okuva bwe nazuula ekyo, tebansuza byange, nsekera mu kikonde baagala nsuule balonde, baloza buli omu awalula, sinsawo ya lumonde, simanyi gokka, n'amagezi musonde, tutadde emyaka mingi mu kuyiga ebintu bye tukola.
Blaza, over sister, dada, over mama, Kampala mupya, nomu kadde, olulu waise, oh we know, Africa, East Africa, Uganda, omurasta nimiti master, omuindi obomuzindi, just to mention a few, na yefina.
Kwevera poa, toba busa, kola bibio, just poa. Huevera poa, toba busa, cola vivió, oh, oh, justi poa.